ايوه نرزق يا الله tugenda kusoma ku musomo baguyita okusuubula oba okukola okusuubula ibaada nga bwolaba essala okusuubula ibaada nga bwolaba okusiiba kyava allah agenda okuba nga atwokya omuliro ku lw'obusuubuzi obwo kubanga ibaada erina amateeka gaayo agagifuga kyebayita okusuubula kyeki kyebayita okusuubula kwe kuwaanyisa mubadalatu shay'in bishay'in kuba kuwaanyisa kintu ng'okiwaanyisa ne kinne waakyo emma olw'omugaso ogukirimu oba ng'otwala kyonna muntu bwagula ettaka muntu bwagula poloti agitutta emigaso gyayo naye n'agitwala agenda kuteekawo akayumba ke agenda kukolaki agenda kukolaki atutta omugaso agula afunye omugaso ne gwe baguzeeko afunye omugaso kati kuba kuwaanyisa kintu kyolina oba ne sente nga gundi ayina ekyamaguzi ne muwaanyisa ababiri n'omuwa sente n'akuwa ekyamaguzi kyebayita okusuubula okugula n'okutunda tuyinza okuba nga tugenda kutunda kintu ku kintu ng'oli ayina kyalina ogenda omuwaamu ekirala nakyo kuba kuwaanyisa kuba kutunda ono yagadde omugaso oguli muno n'amuwaamu omulala kasotuukiriza amateeka agafuga okutunda okufaanaganango ibaada eyo allah subhanahu wata'ala yagitulaalikako ng'atugamba tusuubule erina emigaso gyayo mingi allah yagamba wa ahalla llahu albay'a wa harrama arriba mbakkiriza okusuubula okugula ne mutunda naye mu kugula n'okutunda oko kwe mulina ate riba tayingiramu newankubadde nga ne riba mugundi omuwa sente naye naakuwaki sente naye gwe omutemwa ogw'obusuubuzi obufaanagananga ogwo allah subhanahu wata'ala tagukkiriza obula kuwakuwaanyisa owaddeyo emaali ne bakuwa ekyamaguzi oba obaddeyo omugaso gw'ekintu oba ekintu ekikalu oli atunze ebintu byegundi amuwa ekintu nono namuwa ekintu allah subhanahu wata'ala obufaanana bwe buti yatukkiriza tugule tutunde okutunda okw'okumalawo kubayita bay'u lmutlak oba okutundako emigaso tuli bwagula poloti bwagula ettaka abaaguza ettaka n'emigaso gyalyo tajja nga ffe wano mu uganda bwe tukola tigundi amuguzizza ekibanja ate tamuguzizza ttaka soga ekibanja ekyagamba kiri ku ki kyabaffe amuguzizzaako ki kitegeeza ti amuguzizzaako migaso lwakuba ekkubo lyago lyaleeta libakyamu nti alina afunemu byajjamu naye talina buyinza ku ttaka eryo wabula obuyinza bwamuwadde kujjamu migaso gy'ayagala mu ttaka omwo alimireko ebbanga lye baba oba lyabamuwadde n'alima 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 bwebuka soba jja kutegeza ettaka wansi bwanaaba alyagala atayina ddigula asooka afune omugaso ogwawamu afunye omugaso n'obwannannyini ku ttaka nekyo kutusobola Allah subhanahu wataala atuwaamu akalungi singa tukola mu aya endala Allah subhanahu wataala yetulaga kusobola agati wa ashhadu idha tabayatum bwembanga mugulaŋŋana musobolagana muleeteewo abajulizi oba museewo obujulizi wa ashhadu idha tabayatum kigeza nti sikumala gatundatunda bintu waliwo ebintu byetusisaako obujulizi nabaawo ebintu byesobola okutunda nga tekitaddewo obujulizi nga Allah wegati illa an takuna tijaratan hadiratan bainakum hadiratan tudirunaha bainakum waliwo ebintu byabusobozi ebitambulira wakati waffe muddu agula sukaali azze mu dduuka ly agula sukaali adde mu dduuka zo aguza akasenya adze mu dduuka ly agula akasaati ebyo tebijja kumwetagisa kuteekawo baki ne waliwo bintu byetusuubula oli aguza ennyumba oli aguza eppoloti oli aguza ettaka lye nga byetagisaawo obuwandiike wa ashhadu idha tabayatum wetagawo obujulizi singa abaawo okwefuula singa abaawo obulyaza amaanyi obujulizi tuba n'abajulizi babaawo kyoba Allah kugandi wa ashhadu idha tabayatum kitegeeza nti okusuubula Allah yakutulaga mu kitabo kye Quran ne mu sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba omubaka nti albayani bilkhiyari abantu abasuubulagana ababiri bateekwa okukkiriziganya kasomba kakikonyeko nti abasuubulagana abaguzaŋŋana ababiri kitegeeza nti ekyo kyayogeddeko obusiraamu bukikkiriza ne maalamu yatafarraka ebbanga libamala bategeregana nga tebannayawukana kyekiri kyoguza okisiimye nokitwala amutuuka eyo nti esategeerega sakitegedde awo oba obusuubuzi obusse so nga lwo kyeyinza okutegereganako eyo oba kyemuyinza okutegeregana notuuka eyo nolaba nga okutegereganako mukumategeregana tekujjudde obusuubuzi obwo ne bufa ne buvaawo nekyo albayani abaguzaŋŋana ababiri bateekwa okukkiriziganya ebbanga lye bamala nga tebannaawukana nekitegeeza nti okusuubula ibaada eyeetongodde nga bw'olaba essala nga bw'olaba okusiiba nga bw'olaba okuwa ezzaka n'okusuubula bwe kutya okufaanana Allah omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatwala okusuubula nga gwe mulimu ogusinga okuba omulungi yatwala okusuubula nga mulimu ogusinga okuba omulungi newankubadde gamajamubawuka ne baleeta omulala naye bwegenda okwetoloola ngaotunidde eddasi y'omubaka nga gugattira wamu okulima n'okusuubula mirimu egy'obuvunaanyizibwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatuwa egisinga okuba omulungi emirungi eby'omuntu lwaki mirungi tosobola omuntu alya ekiva mu muntu yose amalu lyadi kuba kulya kintu ekiva muntu yozo olimye n'okuuma emmere y'okutusa lwerikula n'otunda n'olya nga kyolya kiva muntu yozo osuubudde bonyebonye mu bintu bingi basiraamu bagenda ebweru ne basuubula abamu boononekerayo bwononekezi naye ngaekiboononeddeyo lwambeera gye basanzeeyo basula libata sana kusula bali libata sana kukolaki kama asango obuzibu bunene akosa obulamu bwe tagenda bugenzi na sente n'atuulawo buli kidda bagiraki wabula kosa obulamu bwe kosa emikono gye akosa amaanyi ge asobole okudda mu Uganda ng'alina kyazze nakyo kyasobodde afune kyanaalya nekyo gwasuubula olina omulimu ogusinga oba omulungi omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gwe yatukubiriza okubeera nga tugukola olw'emirimu oba olw'ebirungi omubaka sallallahu alaihi wasallam byeyalaba ebiguvaamu obusobozi buno butumanyiza obugumiikiriza tokuddira obukadde 10 okuddira obukadde 5 okuddira obukadde 5 n'oteekaawo naye nga tomanyi byendeese ngenda bitunda ddi ye ngenda bitunda ntya ye allah nakwa obugumiikiriza n'obiteekawo ogenda okulaba nga allah aleese abagula ne bagira ki ne bagula obugumiikiriza obwo allah subhanahu wataala abukuwamu empeera singa onooba okoze ebyo ebisaanirwa okukola ibaada bbiri allah subhanahu wataala yazitwalanga za nkizo ibaada y'okusiiba neibaada ey'obugumiikiriza empeera yaazo ya njawulo si nnyangu egamba nti innama yuwaffa assaabiruuna ajrahum bighayri hisaab allah ajja kusasula omugumiikiriza empeera ye eterina kkomo musajja omu kyavudallah muwa empeera n'amulaga nti muli mulungi gundi atundira wano nawe otundira wano n'oli atundira wali n'oli atundira wali naye n'ogumiikiriza ekikyo ne kijja sebezo yiyemu nnyingi naye wamugumiikiriza ku zo kubanga okoze omulimu gw'okoze amubaka yagulaga ti mulimu oguva mu ntuuyo zo gw'olina okuba nga onoonyaamu ekyokulya kuliko ebintu bingi kikukubiriza nti omuntu asuubula longoosa bulongoosa empeera yo mu maaso ga allah ng'osuubudde ensuubula ey'obuvunaanyizibwa ensiraamu nnene bw'onooba okoze so nga n'ekibonerezo kyo kinene bw'onooba nga totereezezza nolwekyo allah subhanahu wataala yatukkiriza okusuubula obulungi bw'okwekolera omubaka tugamba tukole mirimu gye tuteeka okukola n'okusuubula mukugira ki mukuli n'okulima mukuli n'okulunda mukuli buli kyonna kyolaba kyosobola okukola n'ojja mu riziki kasa kibeera nga kirungi olw'ensonga yagamba allah subhanahu wataala ti faidha kudiyat ssalaatu fantashiru mmalanga okusaala musaasaane wabitaku min fadulillah mugende munoonye ku birungi bya allah tetutuula ku butebe kkuba ng'ekulo wabula tutambula mu nsi ya allah muno tunoonya ina bye yaterekamu tetusobola kubifuna nga tetubinoonyezza tuyina kuteekayo bwongo na kubinoonya idha kudiyat ssalaatu fantashiru abitabu min fadlillah neyatuwayo kintu wadhkuru llaha kathira obanga ogenza okunoonya mu duniya ya allah muno jukira nnyo eyakutonda wetegereze woolaga ŋŋenda kutunda ki ŋŋenda kugula ki ntundiddewa wadhkuru llaha kathira kyeitategeeza nti genda ngaogaa subhanallah 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 subhana wabula kwe kutunda kyogenda okutunda ewa allah nanvunaana kyo kyeŋŋenda okutunda kiri halaali kyo kyeŋŋenda okugula kiri halaali bwolabanga kyamu yanguyiriza okukireka kubanga allah subhanahu wataala tekyagala omugaso ogwokubiri okusuubula kutumanyiza istiaanu bihi ala infaqa fi sabilillah tukweyambisa oba tukukozesa okuwaayo mu kkubo lya allah wonooba tokoze ate onowaayo ki Omulimu mala kukola n'obeera mu nsawo yo nga mulimu akantu n'owaayo mu kkubo lyani lya Allah. N'ekirungi oweeyo ng'ekyo ky'owaayo ojja kukifunamu akalungi. Yagamba Allah subhanahu wataala mu surat al-Baqara ti ya ayuha alladhina amanu abanga abakkiriza enfiku min tayyibati muweeyo naye nga bye muwaayo muwaayo ebirungi ma kasabitum ebyo bye mupakasizza. Tetuwaayo bibi wabula tuweeyo mu ebyo bye tupakasizza. Nagamba nti wamima akhrajina lakum min al ard muweeyo ku ebyo bye mujja mu ttaka mmere gye tulimye eva mu ttaka bw'obanga ogifunye saddaaka. Naye kati wala tayammamu lkhabitha minhu tunfiqun obanga owaayo towaayo ebibi wabula waayo ebirungi. Ekyokusatu omugaso gwe tufuna ogwokusatu nti omuntu bw'apakasa bw'asuubula bw'akola okukola kuwa omuntu okukendeeza okusaba. Ate ono osabira ki ng'olina ky'oli osobola okukifuna kikendeeza obutasaba? Kubanga okoze n'ofuna obona okusabiriza n'osigaza ekitiibwa. Tubula Allah yagamba ngaayogera ku baavu ti la yasaluna nnaasa inhaafa tosabiriza nnyo kikirungi. Bye tugaana okusaba tokuba nyinyi kwajja kujja ku lunaku lw'enkomerero nga talina nnyama mu maaso ge olw'okusaba. Ne bw'osuubula bw'okola okusaba okwo kujja ojja kukuwona. Oba bw'onoosaba osaba olina kwoyongereza okutajja kukufuula wa kusaba buli lunaku. Kubanga w'osobola okwongereza ogiraki olinawo banaakwongerezawo ekibadde kikubulako kijja kukwanguyira okufuna okifunemu empeera. Kyeyava agamba sallallahu alaihi wasallama ti alla an yakhtatiba ahadukum omumu ogenda mu kibira n'atema enku n'azissa ku mugongo gwe oba ku mutwe gwe n'azeetikka khayru lahu ekyo nno kyekirungi gy'oli okusinga min an yasala okusinga gwe okusaba n'osaba ono n'osaba oli oluusi ne bakuwa oluusi ne bakumma naye ng'omaze okweyogerako. Buli omu akutegedde bw'ogira ki bw'ofaanana bw'opakasa kijja kujja mu bizibu ebyo kijja kukutaasa okukuuma ensaazo n'okukuuma ekitiibwa kyo nga tosabye. Okusaba osubiramu ebintu bibiri oli okukuwa oba obutakola ki oba obutakuwa naye nga ate oluusi takuwadde naye nga wennyonnyoddeko buli kintu kyonna okimulaze naye nga ate tewandifaananye bw'otyo. Ekyokusatu ekirala kituyamba mu kukola nga Al-Hafidh yagamba nti omuntu kikuwonya obugayaavu ofuna ekikutawaanya n'ofuna owona ebirowoozo n'owona eŋŋambo n'owona ebintu ebyandikukyankalanyiza kubanga waliwo ekitawaanyo ebirowoozo byo emaali yogireese oyagala ogitunda oyagala ogitereeza oyagala ogiteeka wano oyagala ogiteeka wano obona ebintu ebyandizze gy'oli nga si birungi obona ebirowoozo obona eŋŋambo z'abantu kubanga olina ekitawaanya ebirowoozo byo buli kiseera. Nekyo guba mulimu ogw'obuvunaanyizibwa. Ekirala nti okukola kukuza kwongera ummeena amaani naawe obeera nga ummeeno kujongera okufuna wejja ensimbi. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabeerawo nga talina projekiti ze tulina olwaleero. Wali projekiti ya umma baalinga basiraamu baayo era bwe yayitanga n'abalaga kiki kye bateekeddwa okukola. Bali nga basiramu okukola kwabwe kwongera sosayate eno, kwongera umma eno amaani n'okujongera okufuna ebyenfuna ebirungi, kubanga waliwo abasobola okugikolerera n'eyindawo. Okukola kuno kusuubula kuno sunnatul anbiya, sunna ya bannabbi, sunnatu al anbiya, sunna ya bannabbi bakolanga. Ofuna mangu ekyokulabirako ku mbaga Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakola. Yalunda embuzi nafunangamu akasente, nabeera mu busuubuzi bwa Khadija, najjangamu akasente, natatuula butuuzi nga tafunye kyagenda kukola. Bonotya nabbi wa Allah mu Dawuda alaihi salaam, Allah yamusomesa n'amuyigiriza okuweesa. Waallamnaahu sanata labuusin lakum, yamuyigiriza okukola ebitala, ebyambalo by'entalo, okukola enkofiira ezambalwa mu ntalo, okuweesa amafumu. Natukomuwanagati wa alanna lahu lhadid, namugondeza ebyuma ng'abikozesa kyayagala, naafunamu ekyokulya. Kyoba nti nabbi Dawuda alaihi salaam yalyanga mu bintu ebiva mu mikono gye, mu kukola kwe, okulafuubana kwe, naafunamu kyalya. Naffe Allah natukubiriza tukole. Musa alaihi salaam yalunda embuzi. Kulunda kw'embuzi tezaali zize, wabula yafunamu emigaso. Ngafunamu akasente kajja okulya, yafuna wasula we yali talina, yafuna omukyala ng'amuggye mu kulunda okwo, asobola okuliisa mukyala w'asobola omuyimirizaawo. Basahaba ridwanullahi ta'ala alayhim bangi bakolanga, basobolanga, bali nga basuubuzi. Abubakar Siddiq yali musuubuzi. Bamu bwa Khalifa yakeera enkya n'akwata engoye ze, yali mutunzi wa ngoye, n'akwata engoye ze n'azitwala mu katale, n'agamba nti abantu ba Abubakari abadde asobola okubakolerera, nina wakubadde bamuwadde obuki. Omar agenda okujja okutuuka mu ofiisi y'omukulu ng'omukulu tagiraki, taliimu. Nabuuza aluwa nti atutte maali ye. Omar radiallahu anhu yaleetera endowooza nakati buli muntu yenna anaaba akolera obusiraamu ateekwa okuweebwa omusaala. Kati wabaawo ensonga, tugenda munoonyaawa anaalamula ddi, anaagolola atya abasiraamu ng'ali mu katale agenze, yanadda ddi, kitegeeza afunye ebimutawaanya bingi ebitamusobozesa ate kuyimirizaawo buvunaanyizibwa obwamuweebwa. Kyovula bangovudde kuffe bannayuganda, imaamu bamuwa waasula, imaamu bamuwa okulya, imaamu bamuwa okwambala, imaamu bamuwa okumulabiririra abantu be, nga waliwo omutemwa oguteekeddwa okuva mu Baitumaali nga baguwa imaamu, asobole okuteekayo obuvunaanyizibwa. Imaamu aba n'entambula, asobole okulambula abasiraamu be bamukwasizza okukulembera, natambula agende nadde eryaddeeno, netambula eyagina omusikiti kuba ne library erimu buli kika kya kitabo. Imamu ono asobole okutuula mu bitabo omwo asome amanyi kyagenda okusomesa abantu oba bona abaawo ayagala okulamulwa ng'alina w'anajja. Nekyokulaba oluusi tuyomba nti ate gundi taliiwo, imamu eswala netuuka taliiwo, agenze kunoonya kyanaaliisa abantu be, kubanga avunaanwako okuliisa ki? Ate mmwe bakulembedde temukimuwadde. Kitegeeza mbabali az'amaanyi babimutegekera. Kati Abubakari okugenda okukola atuukiriza buvunaanyizibwa bwe eri abaana be n'eriye kennyini. Umaru kyava agamba nti okuva olwaleero omukulembeze w'abasiraamu bamuteerewo omusaala gwategeddwa okufuna asobole ebiseera bye n'ebirowoozo bye bimalira ku mirimu gy'obuki gy'obusiraamu egimuweereddwa. Naye yali musuubuzi Abubakari Siddiq radhiyallahu anhu. Uthman ibn Affan yali musuubuzi era obugagga bwe ng'abujja mu busuubuzi omwo. Abdurrahman ibn Awf yali musuubuzi. Si kipya nti omuntu olw'okuba nga munnaddiini nnyo tasuubulira ate yandibadde nga yasaana okusuubula kisobole okumutaasa oba okufuna ekyokubeera nga ekyokulabirako eri abantu. Kyokola nti obuzibu obwo tubwolekera nga bunene bumazeemu ebitiibwa baseeka baffe ne bamukkakkanya. Lwaki? Tilwakuba anoonya kyanaaliisa abantu betagira ati takirina, n'alwaza gundi, n'agwama kino, n'ateekawo kino, n'ateekawo kino, naye nga n'abantu bakikina obalabira ddala mutuufu kyabuki kya bulimba. Niye asalawo akiteekewo aggyemu ssente newankubadde nga kiba kibi, newankubadde kiba kibi kikyamu, newankubadde nga imaamu obwavu buzze oba seeka obwavu buzze, tosaana kulimba. Kyabanga enzimba omusigindi abanga enkola kino abanga nga fi lhakiika weerabidde nti abantu bajja kutuuka enkya bakikubuuze wekiri nga togira ki oba olimbye zambi. Tutegeregana oba okoze zambi ddene omuddu lyatyazisaani kukola. Nolwekyo basahaba ridwanullahi alaihim baakolanga. Kaadi w'abasahaba gwe bayita Abu Musa al-Ash'ari yali kaadi nga Umar waali, yali kaadi nga Ali ibn Abi Talib waali nga yalamula. Kyovaolaba mu mateeka amalungi newakubadde abamu kibayisa bubi, mufti tafuga bantu, mufti aba atunuulira mateeka. Kulamula, kumubuuza akebere wano na wali, ajjeyo okulamula kw'obusiraamu kw'ekyo. Bw'amala okukifuna wabaawo gwakiwa, oyo agenda okirangirira mu bantu ye mukulembeze. Amma eryo erinnya si lya bukulembeze bwa busiraamu. Ntegereke nti linnya eriweewa omuntu aweewa obuvunaanyizibwa Allah kyagamba ti la'alimahu alladhina yastambitunahu minhu, singabaawo ensonga ne bagiddiza gyali ewa mufti asobole okutekulira amateeka ayanguwa okufuna okulamula kwayo n'akufulumya omukulembeze n'akuyisa. Abantu bonna ne batambulira ku ekyo. Tubula nga Umar yaliwo radiyallahu anhu nga mukulembeze w'abasiraamu naye alina kaadhi we eyalamulanga n'akomyawo omukulembeze n'assa mu nkola. Yogobaita Abu Musa al-Ash'ari, Ibn Khaldun yamuwandikako ebigambo bingi ku hadisi oba ku bigambo oba ku bbaluwa Omar ujiya muandikira yajijja mu ebigambo bingi ebiyamba olwaleero n'abalamuzi bolaba abalamula ku nnamula ekikufaaru kwe batambulira ne yali kaabuwe ne Ali yamukozesa so nga Ali yali amira muminin naye nga alina kaabu alamula nolwekyo tunoonya okutaasa abantu baffe obutawemuka seeka obutawemuka singa tuba tuli tutebenkedde ng'abasiraamu bategedde obusiraamu nga bwe butambula twandibadde abakulembeze ng'abo amaseeka ng'abo nga tubatekedde omusaala kiza omuwonyo okulimba kiza omuwonyo okuteekawo kyayagala kubanga ayagala afune ki ensimbi kiyinza omuwonya okukyusa amateeka ga Allah agalamulire ku ntegeera egyayagala kubanga alaba nti awanaakaleetebwa ti alina wajja okufunira kiyinza okubajja bamaseeka ku miryango gy'abakulembeze kubambaka yagitwewaza nagamba ti iyakum abwaabu sultaan abange mwewale au kama kala saa sallam mwegendereze nnyo emiryango gy'abakulembeze kubanga emiryango gyabwe kuzikirira emiryango gyabwe kukolaki kuzikirira kitegeregana muvaamu ebizibu bingi abantu olwalulaba obusiraamu babusudde bafudde kyakuwanyisa anoonyamu mmere yaki ya leero bwe bubiina buno wala abayimaamu balina akabiina ate n'abaazinyi balina akabiina ne bamaseeka bakoze akaabwe n'abayimaamu b'egindi bakoze akaabwe bonna banoonya ki kati bwe bagenda ku miryango gy'omukulu basaba abakozesa kyonna kyayagala babazikiridde olwo bajja kukyusa amateeka ga Allah bajja kuvuunula Kulaani bagivuunule bwetesaana emabegaawo ogote ng'akyaliwo akyafuga omusiraamu yali ku mawulidi n'asoma aya za Kulaani ng'alaga tizitegeezaani obote n'abaliwo takbiira ne bagira ki lagani wa inkuntum fi raibin mima nazzalna ala abidina bwe muba mubuusabuusa obufuzi bwe nawa omuddu wange obote faatu bisuura kale muleete eyafaanana obote wadumu shuhadaaku muleete bonna abali fainlam tafalu bwe mutakikole kufaanana akuleeta afaanana obote walan tafalu era temugenda kusobola kuleeta yafaanana obote fattaku naara mutyesabazaba hunzi yatubira nzuka anoonyaki anoonya mmere amagazi wallahi gwe allah yakwagala yakwogerako nemuki nemukola era abantu batwalidda nti katonda yayogera ku obote mu Kulaani lakad walasr allah yalayira omulembe gwa UPC inna linsana lafi khusr ate agoberere UPC atafaganiddwa era abantu nebakuba takbiira naye nga bona bazikuwa lwaki anoonya ebigambo ebinaamusembeza ku mwanjo wali afune kyanaagira ki kyanaalya oba oli awo bamaseeka bafe balokubira nga balina omusaala ogumugasa oba oli awo bandi biwonye ne buli omu abakozesa n'abamalamu akatiibwa namulaga nti kyalina kyali kyayagala kyagira ki kyamukozesa nolwekyo basahaba ridwanullahi alaihim baali basuubizi onoogenda baraa bunu azib yabuulira banne naga nabuuza sahaba nabe namubuuza yandagirire ekyokukola olaba otya singa ntunda ekintu kyentunze nga kifaanagana? Oli ambuuza ku bizinesi gyagiraki? Sahaba muna ambuuza ku bizinesi gyakolamu, naga tolina musango kola. Ebbanga olibanga kyotunda mukono kuki? Ku mukono nga kyenkanankana, ekimu tekisinga ku kinne waakyo. Nomukaba bizinesi nungi gikole. Nolwekyo tutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa obusuubuzi suula oba oli ku ibaada gy'oba okola. Togayaalamu n'akatono. Muddu nga bwafuna empeera mu sala, naabwe bw'oyina empeera ewa Allah mukukola ki? Mukusuubula kupakasa kwonna kw'olina. Kubanga kuberawo kunga sente ozirina kabonero kakulu akakuwa okuyimirizaawo essala. Ngoba kabaka nti Allah atuwa essala, manya Allah atuwa sente, tusobole okuyimirizaawo ki essala, tusobole okuyimirizaawo ibada, kyava atuwa sente. Temufaanagana azze okusaala dhuhuri ng'amaze okulya n'oyo atannakola ki? Temusaala ki? Temusobola kufaanagana n'oyo azze mu salaatu al-asr ng'amanyi abantu beeka kye banaalyawo ekiri. Mu nsawo mulimu ki? Akantu nga ggwe tonnafuna wadde ebibiri. Temusobola kuwangaala kimu. Essala oyinza ggwe oggireka naye oli ajja mutebenkevu. Kati Allah atuwa ssente tusobole okuyimirizaawo essala. Kasembyeyo empisa zetuba nazo nga tutunda nga tugula. Omuntu atunda agula oteekwa okuba nga okusuula kw'okukola nga ikhlasan lillah, onoonya Allah kukusiima mu mulimu gw'ogira ki? Sikutuusa mukolo la okola ng'onoonya Allah kuwa empeera mu mulimu guno gw'okola mu kusuula kw'okwosuula. Olwensonga ambaka yagamba nti innama al a'malu binniyat. Kati ongosa enniya yo mu by'okola, olwo nno ojja kutuuka ewa Allah akuwa empeera. Otolongosa enniya ojja kupakasa otuuka ewa Allah akuvunaane kw'ebyo by'okoze. Ekyokubiri akhdhu al asbaab, oteekwa okuba n'ensonga lwaki nkola, lwaki nkola. Tutegeregana? Sikukola bukozi fa lwaki nkola. Ekyo bonna batekirina ojja kutunda haramu, bajja kusanga mwege mwoli, bajja kusanga kiro kitunda, bajja kusanga kuba tolina nsonga lwaki nteekwa okukola. Tutegeregana? Bonna oba n'ensonga lwaki oteekwa okukola, gy'okakasa ojja kukola ng'omulimu gw'ogulongoosezza nnyo. Mulimu gw'ogulongoosezza. Yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti al mu'minu al qawi, omukkirizi ow'amaanyi khayron wa ahabu ila llahi min al mu'mini dda'if, ye mulungi era ayagalwe wa Allah okusinga omukkirizi omunafu. Wa fi kulli khayr, na buli kirungi kyonna ky'okola omukkirizi ow'amaanyi aba wanjawulo. Eswala yo ogisaala ng'olina amaanyi, ositudde ebintu, otikkudde mu motoka, okukolako kuli mu kufuna mugaso, n'ebyotikula siki? Si bibyo, naye olina omugaso gw'oyagala ofune mu maanyi go. Kyova weetikka ensawo ya sukaali n'ogiteeka mu sitowa y'omuntu, olumaliriza n'akuwa ki? N'akuwa ssente. Okoze, owanyisizza, owanyisizza amaanyi go, ne bakuwaamu ki? Ensimbi. Buli musajja omukozi omulungi ekyo kirungi, era gwe mukkiriza omulungi awaayo amaanyi ge. Nakola Nabbi namugamba nti ihris ala ma yanfauka, wange Muhammad, wange Abdallah, lulunkanira nnyo ekyo ekinaakugasa. Lwokolakola ekijja okukuyamba, tokola kitajja kukuyamba. Ihris ala ma yanfauka wasta'in billah ate wekwate ku Allah bw'oba okola oba okirawulya nokulaba nga kitono naye nga Allah mwagenda okukuggira ekyokulyakyo mwekwate ku Allah ajja kukwanguyiza namugati wala ta'jiz toberangawo mbagamba nti ekyo kyannema tuberangawo mbaga nti nze kyannema nze ekyo kyannema kussa amaanyi tokola nga kijja kujja tubala mbaka Muhammad sallam atuwa edduwa ngati allahuma inni audhu bika min alajzi walkasal kusaba ontaasa okulemererwa ate ntaasa obugayaavu ne tubera nga nti ekikyannema wandikoze kyenhazi kyannema sikikola oba toli mukkiriza mulungi namani faida asabaka shay bw'obanga oyina obuzibu bw'ofunye fala taqul togezangako okuyisa ku lulimi lwo n'ogamba laula anni faaltu kadha wa kadha kale singa nakoze kino kizza kyekyo alla kyagize ki kale singa tekiyisanga ku lulimi lwo kubanga si kirungi kiba ti singa nakoze kino nandibadde nkola kino la beera mumalirivu kukyogera ki walakin kul qaddara llah kyonna ekizibu ekijja gyoligamba nti allah bwatyo bwageze nzifudde maali yange bagikutte bagigaanidde qaddara llah tikakuleeta singa kale nakozebwe nti oba oliawo kyandibadde ki akkiriza qaddara llahu wama shaa faala ojja kuba omusiraamu omulungi ekyokusatu mu bintu ebigaso gyetufuna nkukola adabu listighal an ta'at omuntu bw'oba okola ate okukola tekukujja kukusinza allah okulala tuyinza okusanga abantu bano tusaala dhuhuri asiri yetujjaku sina kindi nga n'abamu tugenda okusaala dhuhuri ebiseera ebimu nga dhuhuri egize eki weddeko nagwe olinda saawa kumi olwokubanga emaali ekutawanyiza n'ekujja ku ibaada endala oteeka okuba muvumu allah gani waman yattaqi llaha omuntu bw'atya allah yajal lahu makhraja allah amuteerawo obufulumiro notoleka kugondera allah notawananaki n'obusuubuzi bwo ojja kuba nga tofunyeemu kalungi allah yagamba rijaalu mu nsi muno mulimu abantu oba mumizikiti muno mubeeramu abantu la tulihihim tijaara okusuubula tekumulabankanya okusuubula tekumulabankanya wala bay'un oba okutunda tekumulabankanya an dhikirillah nekumujja kutenderezaani allah wa ani salaati era okusuubula oba okutunda tekumulabankanya nekumujja ku salaati nekumujja ku sala oba okuwezaka lwakibi tebisobola mulabankanya kubanga asuubula nga yakaafuuna yawuman asuubula nga yeerabikira olunaku tatakallabu fiihi lkulub wal absaar amaaso legana dda waggulu n'emitima nga gukyuse tegukyategeera biri ku nsi kuno gutegeera entegeera ndala kati abirekawo najjasinza allah we nafuna empeera allah yagamba musuura endala nti wa idha ra'aw tijaratan aw lahwa infaddu ilayha wabula waliwo abantu nga ebalaba ebyobusuubuzi bava ku ibaade bava ku sala bava ku bintu ebirala n'agenda ku busuubuzi watarakuuka qaa'ima ne bakuleka mu muzikiti wekka ng'oyimiridde kubanga bawulidde ebyaki ebyokusuubula ebyessala olwo n'abyerabira n'agenda asuubule agule alwanire emaali essala n'agivaako oba okoze ensobi nene nga allah subhanahu wataala tajagala omuntu okusuubula muzibu kumpisa zakwe kunoonya riziki eya halaali
Allah yakimanya nti omuntu bwasobola ateko kubanga yodobu ebirowoozo bya anoonya kanizi kya akaaki aka halali obafunyeko katono keko nenga kaluki afunyeko katono nenga kiriza mbonye bonye ntuyanye nzize wano na wali nnoonye kyennaali natabba muntu natalyazaamanya muntu natakola ki so nga atefe abasinga bwe tusuubula nga ate twonoona buki kyovula ba Allah nayogera ku nsonga efaanana nti yagamba mu suratul Maida tiku la yastawi alkhabithu wattayibu emaali embi n'ennungi tebifaanagana walau ajabaka kathuratu lkhabith newankubadde olabanga emaali embi ogifuna mangu eyala mangu enfuna yaayo gyogifunyeemu olabanga ofunye kinene singa golonoolinda otunda okole amazima akole ki bujja buki naye bonaovulugavuluga abantu ojja kufuna kinene aga walau ajabaka kathuratu lkhabith newankubadde olabanga abakola mu haramu bafuna kinene tewesigamiranga kwabo kole kitene kye kyolina Allah subhanahu wataala ajja kukuwaamu empeera ennungi kubanga Allah yamanya akalungi we kali ajja kubanga akuwaddemu empeera ne aya endala gyosanga mu suratu lbakara aya 16 yagamba Allah subhanahu wataala ya ayuha nnaasu abanga abantu kulu mima fi lardi mulye ebintu ebiri mu nsi muno naye nga halaalan bye mulya biteekeddwa okuba nga biri halaali ate tayyiba era bye mulya biteekeddwa okuba nga birungi tujja kukoma awo tujja kugenda n'omusomo gwaffe ogwo mpolampola tutuuke tulabe biki ebiri haramu mu kusuubula nga mu kikola omanya nti okoze ezzambi haramu 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 mu nkola yaabyo haramu n'ebyetukola byennyini obaolyawo tunaalongoosa ibaada yaffe eyo tugifunemu empeera mu maaso gaani ga Allah subhanahu wataala bwetunadda bye tujja okutunulako ebiri halaali mu kusuubula biriwa n'ebiri haramu mu kusuubula biriwa tusinga kwagala nnyo ebiri haramu tusobola okutaasa bannaffe abali mu kusuubula okikole ng'otegedde nti nkikola naye kino ki haramu kinjokesa omuliro gwa Allah newankubadde gw'olaba okifunamu sente ki kyekiri Allah kyagala ntitewewuunya newankubadde olabanga ekibi kyanguwa okuleeta ki ensimbi naye kite walau ajabaka kathuratu lkhabith tutegeregana nekyo bwetunagenda mpolampola insha Allah tujja kujjamu akalungi otegedde omuntu akyeka okukola suubula kyabbeeyi ibaada Allah jajja tuwamu empeera nga tutuusewa bisharti singa onoogoberera amateeka gaayo سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله إن شاء الله فإنسان تعالى tujja kuŋŋanja wali ku siddiiki Allah babaleese kazi omusirikajje tuteeseze oba tulowooleze obusiraamu sizambi bana omubaka Muhammadi sa sallam yabanga mu khutuba yasomesanga abasajja bwe yamalanga n'atambula kati nga bolabo wano n'agenda ku lutimbe wali abakyala webatuula emabega waalwo n'abawaayo lekture yaki yaabwe era nabakubiriza muweeyo natukala okusaawa olugoye ne bassaako ebikomo byabwe ne bassaako obugolodi waabwe abalina ssente ne bassaako nabbi atwala zitunde oba atunde ebintu ebyo obusiraamu bugire ki nolwekyo nabo basobola okuba n'ebirowoozo ebisobola okutuyamba ku biki ku busiraamu bwaffe assalaamu aleikum warahmatullah
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.